Nini nivale lunyango Uyoze kube nini Uthixo yami
Vale lunyango Kuyoze kubeni